kajibu moja tu kwamba wanipenda unipendi du. Sasa nataka jibu moja tu kwamba wanipenda unipendi du. Yeah, 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 yeah. Oh, mami. Hey, yeah, yeah. Oh, mami. Hey, yeah, yeah. Oh, mami. Hey, yeah, yeah. Oh, mami. Ila kuficha moyo wangu ni uteka.
Kajibu.